Sana ungelisema unipendi, ingelikuwa rahisi kwangu kuachana na wewe, lakini ulibaki kimya huku nikifikiria eti wewe wanipenda, kumbe wewe wanichukia. Lakini ulibaki kimya huku nikifikiria eti wewe wanipenda, kumbe wewe wanichukia. Yasikitisha, yasikitisha, yasikitisha. Nilijikakapua, nilijikaza nikupende, lakini wewe sheri ulikuwa hupendeki. Uliyapuuza maneno matamu niliyokuambia, uliyapuuza matendo yangu kanidharau baby. Ni yana madhumuni ilikuwa nikupende, lakini wewe baby kanifanyia mzaha, kanifanya fala, kanifanya nikalia, kanifanya fala. Yasikitisha, 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 yasikitisha. Ungeli fungua roho na kuongea, labda hatungezozana na kukosana. Ungelisema hunipendi, ingelikuwa rahisi kwangu kuachana na wewe, lakini ulibaki kimya huku nikifikiria eti wewe wanipenda, kumbe wewe wanichukia. Lakini ulibaki kimya huku nikifikiria eti wewe wanipenda, kumbe wewe wanichukia. Yasikitisha, 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 sheriwe yeye, yasikitisha, yasikitisha, sheriwe yeye.